yamde joy jabbare kamintaji chapande tati dande studio kalangu ketini on kibaruji mawde fulfulde Omar Hamad janganta on do masinaji seni siaka nani ko kibaruji ko burto mbien kartoji sigari biyetedo oris ujunaji jegon ko cede mu moto miliaruji tati sefa kam woni ko nanga to en dan do so dum duno nimbe minister hawjinde fillaluma ko es habbini be kam en nangi dum onnan ko minister kawjide fillaluma ko haali ko watto nimbe miliyoji tati bibbe leydi Niger kambe woni se hinnaaki rafi nyaamande torroyta hitande hikkande onnan ko pelle walliroobe wullande no gattemo yewtere meden pinigol hande yaatana haala gacce mo wattugol nimbe jeena to en dan to suudu sariya jaym herti amada yerno kalirno den ni bi e der ko e kibaruji meden do andan ni Musa Aksar dum woni ko ko habaruji bido todo horejo suudu habar wi etendu evenement mo kite mu hanno wade hande do der nyamey to suudu saria keloru sariaji du do andan nyamey horritama jenay October dubuji naji didi e no gay e tati yeru no bi en horejo suudu kite on halirani ko pasato don famenere o do ni suudu sariya tokka na dunna gam o watti inde goddo der filla nyaabugol ceda wadangol der minister hawjinga filla so geje e denago Musa Aksar o do ni o jukama yobude ujunaji la soji didi cede sefa e ko moytol gacce million goto ni mbi en ko burto kartoji sigari ujunaji jeegon biyetedi oris ko cede mu moto miliaruji tati sefa kanjum woni ko mbi en habbinibe enimbe gollobe minister hawjinde filla luma ku teti e der juude wujobe no bittina areton en dan doso alkash alada minister kawjude filla luma ko fammini e wiide o fi no wodi chadale ko dum waddata arto arzuko leydi don Aoussi Abdourahmane tawano fotti ton nani ko wi'i
nous sommes venus avec mon
collègue gari do en hautade e bandam ministre kawjido e cellal bibbe adamabe der jahangal gal min kollama taba sigari ko nanga ko burta kartoji ujinaji jeego on gi'i no dum duudiri gan idum wada darja cede sifa ko burta miliaruji tati nangol gol do wada kana do nyenyal golle gadaade do gattul jungo kerol himbe durbi dobe e nannul kulle bondede de e jarol mun do golle nyenyal ko wada ko be nangi kulle de ko wodani leydi sadarma mawdo do fi kawrol jawdi
implication sur notre economie
nani ndenon sukabe der gollal gal be gattete leymun dum woni hore hala batu nyalande itanaande ganduru diggol e gollingol sukabe do der Niger ko hisa yama dudal sukabe ben no hedditi e gollinede sembe sembe fadum mem harto hakkileji mu en kanjum e hakkeje mu en Mamadou Moussa dum woni mawdo fedde leydi hadinde e duru diggol fi onani ko wi Habibou Garba
la convention 180
dik diggol jungo do telkuru mo lamba herme e chapande jetati e didi ko duwi ditta gollinol sukabe iri nay ko handi faddi golle maccanga ko na wattu gobe der genu e golle bonde kulcinidi jettirede min golli yanugol ko sukabe go gadana der bangere basora minen jama e gomnati leydi Niger de ni no wawi joddini fedde mawne de leydi ko wawta hawji fi dartingo hakke sukabe kan watta pelle kewde kebo ko gollidirta laabi di der ministeriji kewdi be nanga non watta do fami ko ibe kettinane do
e ils seront interpellés
nanni mbiya ANTD dum woni fedde leydi Niger darinde do fi durwi diggol e anjaka ko kam e suudude golleji hirnyareji le jeddire wittinenen tonga yanon sigeli ekintinal yaade be juudama tawa der fi majjuana ko natta filla renugol sukabe famarbe Mustafa Kadum o woni mawdo fedde de nani ko wi bandi min Fadel Alu tawada no foti
ko ne change
no handi himbe kalda do ko jewata sadarmaaji goduddi der wuro gaya kerol daranibe sadarmaaji goduddi do fi denol sukabe der wuro gaya no andaniti min jaccake do halaji kewdi ko jewata fi denol sukabe do yehu wartaji mabbe dilla wuro go yaha wuro manere na dilla leydi di yaha leydi di dum wadi no handi kerol daranibe gatta bawde ko gollata gan yewtereji pindinol gaɗene himɓe gan darude golleji semben teddi di hani gaɗe ko hawta gollida ko watta jaaki yeso hebo
en collaboration
pelle mballiroɓe himɓe ngatti wullandu yaade e ɓe gollidoɓe muɗum ardiɓe hawsu kamƴum e ɓiɓɓe leydi dow filla surugol caɗale ko soɗi e far rafi keƴƴora ñamre ɗum doni mbiyen holli ko hitande hikka nde ko wattonimɓe milliyoji tato ɓiɓɓe leydi Niger kan woni rafi keƴƴora ñamri torrata misali har ko fi ɓeydagol ceede ñamre kañƴum waɗi ko mbiyen Mamed Chikawi ɗo woni coordinateur ardiɗo fedde nde e walde pelle mballiroɓe nani ko wi alamin wasardo majju
mana hawrine de endan kawon kokkoɓe habaruji ɓe gatta daane himɓe ɓe juuɗe mumɓen tawa nder fi waddude balla mumɓen har wonƴi tagol bakaji fi o no ɗon no bonude yaade noon de ɗum heɓanaka mo sola ɓura himɓe millioji tato ɓiɓɓe leydi Niger woɓɓe e rewɓe paaɓe tawrede rafi ko ñaame nder lebbi garoji hitan duɓujinaa ɗiɗi e lasso e ɗiɗi hitan de endan ɗum hettae ko ñaame sanne kase e ɗum tawra saɗormaji kewɗi misal de ɗum hooƴi nder région Tillaberi himɓe région ɓe enda wakkati fuu ɓiɓɓe bomɓe no tawa nder région on en no gaɗa hippitere himɓe région on en fuu ɓuytike ɓe dilli ɓe acci risque uji maɓɓe ɓe kooti to goɗo e jonde eɓe koddiri de noon ɗum waddanaɓe balla har fi cellal ɓalli maɓɓe ko ñaame e to ɓe jooɗoto eɓe domi de noon ɗum waddanaɓe balla
en kota nder région mo zender ko laati mbi'e ndungu gonno ɗon yehira no woɗiri ley nokkuje goɗɗe nder région on misali le département mo Bagaria ko laati dow wuroji keme joyi e lasso e jeenayi to demal watte guure keme nayi e capanɗe tati e go'o kam en woni aawi fa gawrimo mawni bandi min Zara Boukar ye yewtidoyde e sarus mawɗo sarus kawjiɗo filla demal nder département mo Bagaria nani ko wi dow majju
pour cette campagne
ɗum hikka ngu fuɗɗiri no woɗiri ɗu lewru mai tawayna har sa sumburum to enda ko watta guure capan tati e jeɗɗi aawi wodna commune ji jeɗɗi nder majji wodna guure keme joyi e nogay e jeenayyi guure keme nayyi e capan tati e goho fo awama guure capanɗe jeenayyi e jeetati ko heddi no domi kandu konɗa awre nde endam nden koƴiri commune wade commune Magaria wodna guure hemere capanɗe joyi e joyi guure hemere e nogay fo aawi bande no woodi guure capanɗe jeetati e jeɗɗi capanɗe jeego e jeenayyi fo aawi ɗanciyew kandu wodna guure capanɗe jeego e ɗiɗi sappo e jeɗɗi woni ko aawi faya guure capantati e joyi woɗɗe fuɗɗe aawi ha sumburu ndu guure capanɗe jeetati woɗɗe fuɗɗe aawi yekuwa no woodi guure capannayi e joyi ɗe fuɗɗe aawi wacha kandu wodna guure capanɗe jeego e joyi ɗe fuɗɗe aawi ko heddanimi aaway kawon guure capanɗe jeenayyi e jeetati laatiɗe ene hettini kandu hedde awre nde enda
en jatana nder région Agadez ko laati laawol loore adder bisnata tigiditta ko jutir kam umoto kiloji capanɗe jeenayi yaade yeeso no moƴƴi noyte kam fuu e laawol loore tigiditta to enda Agadez mbi'e nde golle du waɗoytana lebbi capanɗe tati e jeegom wiyerno Aboubacar Bourayma ardiɗo sarus kawjiɗo filla golleji e ñebdiji mawɗi nder région Agadez o famminiri o holli du wiide ko campagne chinoisɓe kamɓe goni ko gatta ngol laawol wakkati no Moussa Mamman lamdima
moƴƴintingol laawol ngol endan attana illu adar bisnat faya tigidit iloy capanɗe jeenayyi fuu won ko moƴƴintinte iwde tigidit yaade Agadez du konnan tokkititte no wonne yaade ɗum du hitande warde hitande fawaɗe duuɓi jeetati compagnie leydi chine goɗon kañum woni ko heɓi gollalngal kawon ko gollotogal nden noon du golle ɗe endan fuu doggodara muɗum nde fuɗɗeteno nde jeeyi kam waɗa kana sappo e joyi lewru mai gollal ngal hokka kanɗo gollalngal ngal endan nogae lewru mai ndenne compagnie on ko heɓi ɗum du illum ɗon fuɗɗi sigila muɗum faaɓe gaɗi jaati joɗorde maɓɓe ɓe ndesata are maɓɓe adar bisnat nden noon du gonna gollal moƴƴintingol laawol wattana lebbi capantati e jeegon ko watto milliard uji capantati e jeetati sefa kañum won ko wattete golle e golle ɗen enda
plus de 38 milliards
noon ni mbiyenimɓe nayo kamɓe woni ko maayi nayo mbar mina jeegom diwta ɗum woni dimma hippitere nde ɓiɓɓe bomɓe jogiiɓe kaɓorɗe ɓandaka fuu mayi en noon gaɗi yaade to sukaaɓe ummatore lohotoɓe to endan Gabi alarba bittiɗo jeɗɗi lewru juin fa far jura yeru no maire Gabi Ado Jariri famminiri o holli e wiide ko ɓe sukaaɓe lohotoɓe ummatore gonana e lohaku ko naatoyi nder leydi Nigeria ko diwta Mohamed Mamman noddimo e téléphone nani ko wi
Himɓe yamɓe jiyaaɓe nder gure gonɗe dow keerol kan en jehi lohowaade e cartike keerol sai ɓiɓɓe bomɓe taɓɓiiɓe e kaɓorɗe kilometre 1 yaade 2 himɓe 4 maayi nder maɓɓe 4 duu nawnike ɓe dillidi duu 6 nder maɓɓe amman nder 6 ɓeɓe dillidi ɓe endan gooto heɓi sottowaade nawniiɓe ɓen en fudu ɓe jaaraama nder loktoroore maraaɗi faa warde jooni hunne o endan no suuli himɓe sanne amman de hanaano no en ɗum waɗino lebbi 6 yaade 7 ɗum heɓay rafi kecoron hakkillo fokkiingo irini en amman jooni ma gam ummatore de en cartike keerol noon ɓe daraaki nder leydi meɗen no waɗo ɓiɓɓe bomɓe endan taɓɓiiɓe
caggal nde fedde latoɓe bal wiyetede AS garde national heɓuno jiyamaku dow AS doane gattanɗe 3 e ɓolum ɗo nder stade général Seyni Kounthia Assawe mbittiɗo nde fedde heɓi ko wiite coupe noni e mbarjaari milioji nogay CFA so ɗo miccitoto ni nde fedde woowi heɓde ano jiyamaku ile nder duuɓi ujunaji 2 e 7 warde e 8 e duuɓi ujunaji 2 e 23 sai garta e yewtere meɗen pindino wattoɓe nin ɓe jeena gacce noon mo suudu saria jukkoto fi noon mbawɗo wattude neɗɗo nder jeenu maître Ali Moussa ɗum woni huissier commissaire priseur mo suudu saria mawnudo Agadez nani ko wi Anice Karima Doumo.
Le code pénal nigérien a son
Cour saria leydi Niger ɗakkol muɗum kemdiɗe capanɗe jeenayi e ɗiɗi kemdiɗe capanɗe jeenayi e tati kemɗe capanɗe jeenayi e nayyi ɗon anda holli neɗɗo gatto yimɓe gaɗa jeenu neɗɗo majju nden no andite dow hiisa gaɗo bonandaji bonande mawɗo sanne ɗatol kemɗe capanɗe jeenayi e ɗiɗi gol ɗon holli ko moe woni gatto yimɓe jeenu hollide kono jukkugoji ko tawa dow joomum neɗɗo no latiɗo mballitowo no wontiri fou fa goɗɗo naata e jeenu on endam jawdi ko hete hen no heɓa hen gueɗu muɗum naadu tawe gaɗowo jeenu aɗa andi ɗum ono makko wondi nokku goto aɗa renimo naadu kono neɗɗo o laato neɗɗo goto o watti na jaama are noon to o woni jeenino yimɓe mbiyeteɗo endan dow lawol saria na wiye neɗɗo jeenoɓe an jogotoɓe aɗa hunta hajjuji mabɓe aɗa wattaɓe e jeenugu enda naadu tawe an woni hakkude jeenoɓe enda ɗum du laato joomum suka mo yonay noon naadu konna mawɗo jonɗum dow muyɗe muɗum noon naadona dow muyɗe muɗum nokku goɗɗo ɗum tawe joomum a tilsinan ɗum aɗa holla ɗum sembe e laamu aɗa hulƴina ɗum gam batte naata e jeenugu enda naadu fa hande aɗa wallodira e pelle joɗɗiniɗe fi jeenugu endan to fu joomum darke darde pijjinowo jeeninowo himɓe
c'est cette personne là qui appelé proxénète
hande wattanɓe himɓe jeynu no woodi ɗo e leydi Niger
no woodi a ɓaɗo Agadez ɓe kewi sanne laatiɓe kañ kokoto cuuɗi mumen himɓe jagaɗa jeenugu endan no woodi du fa hande du himɓe laatiɓe eɓe wallude jeenoɓe endan yiida yiɓe kewi e nder Niger e hoore
mumnombredanleniger
nagiɗaɗo no waɗa iri golle ɗe en noye jukkirte nder suudu série a
les peines sont légion
neɗɗo majjum fou soni heɓama nder golle ɗen enda to no jukkete kasu lebbi 6 yaade duuɓi 3 yonne du ceede ujunaji 10 yaade millioji 5 ɗum du konna wonno ko diiɗa e dow fi série a on enda ka noon no woodi nokku ɗiɗaɓo to wi'a joomu no wawi jukkede kasu duuɓi 2 yaade duuɓi 5 yonne du konna ujunaji 10 yaade millioji 5 kaw won joomum tawe ele himɓeɓe joomum wonno watta fa yeena ɓe enda no tawata sukaɓɓe yonayi tirtirimɓe naati naadu konna hollude joomum e sembe na laamu na hen noon dukito e joomum fa hakkille mum immo fesi joomum laati saaro joomum noon naadu konna goruna dekum na joguiɗo joomum na tawe himɓe hewɓe won ko joomum watti no lumtoroɓe no gacce ɗe foti manggu fou non wonno jukkugo du konna fotoyde manggu yaade e gaɗɗo gollal ngal ena
il s'agira des cas que je viens de citer
ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓoɗo Muttari Alhaji Mahamadou wadda ko ɗengal hawsankore yamde 5 e mintaji lasoji 2 e 5 kirten to jam hirti
diva do radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba 98.9 toɓɓere e 5 fm
mara ɗi do radio sarawniya
lamba hemre e 2 toɓɓere e 1 fm kyota
do bonfere fuma lamba 99.9 fm
studio kalangu